we amina kama nilipile natumi nikaiyo kutiba kupata respect limu kupa wanse malendo we samalende iti the producer kiyobe wakwela nakabili kabala ngenonde iti nyomtako wa white house tulaisa hitwa ya naito wa nawa Jet music. I bomo luba na pesa nispe. Professor Mueva.
Bana kolongana. Zanzi ne bana kolongana. Kubango tuwe. Nombara senda wa maka. Bache pasa na wose.
Bache pa.
Yes, I'm the boss.
Bache pasa na wa.
commander, when the boss, when the lion of Africa.
Never be mistaken,
Boss, it's a swim.